wabaphambili wa ngathi ke nyukela amasamba yandisinga imizami yandiphindaphinda netheba lami seliyandiphelela.
Futanga zikyo banjani mhlawumbe